fam di fof duuɓi jeegom ma jiɗɗi ko nodda wona waɗe ley sahel ngel ma caggal sahel ngel banggal joɗo haalaji fewde guɓɓe hollitaɗe yo jaadinkoɓe ma tirusi en batte saabuji kewɗi guuɓo o si yimɓele fof ana ɗeɗo guɓe ɗe mi fof ɗum e miijom muɗum ndenno ko jaabu wolde tan waɗete fewde ɓeɗo laatiki sababu leyɗe sahel ɗe e kañe kala pamatoɗe ɗe ana e raf ndenagu gonɗe muɗum wakkati joni o so banggal laamu leydi mari ndi ele laamu kanko kanaki kiɗɗo ibika o miijo joɗo haalaji fuɗɗama noon fewde e ɗeɗo guɓɓe terus en ma jaadinkoɓe ndenno joɗo haalaji fewde ɗeɗo fanda muɗum ko ɓuuri hewde yo kaldal fewde yedda gali ma dun amadou koufa ka siki wala fandaji goɗɗi cuuɗiɗi ɗum tawata hen ɗi goto e muɗum yo joɗo haala fewde yimɓele ɓe gala darande mawɗe ko ɓuuri hewde ɗum sukaɓe noon ɓe tawdete mabɓe sato batte tan miijo ɓeɗo yimɓele so banggal politikaku so banggal dina ndenno ko ɓuuri hewde ɗum yo batte boyokiji ɓiliɗi e keɓe ma dun ndenagu so banggal bonandaji ɓeɗo temmeɗe ɗiɗo ko fawi uddanoɓe kasuɓe ana tiɗɗi wokkati joni anden so eɓe nawtoro ɓeɗo yimɓele ɓe ko ɓuuri hewde eli imadaraji ɗi habtiɓe leydi mali ɓe eɓe leydi france gaɗata fewde jaadinkoɓe yimɓele yogaɓe ena nangge tawe fa hunde ɓilodiraɓe e ɗeɗo guɓe ɗe ma ɓeɗo yimɓele temmeɗiɗon ɓe ndenno hono ɓeɗo yimɓe na mbawi jaati tawede e temmeɗiɗon joppitaɓe ɓe ko ɓuuri hewde hakkude ɓeɗo temmeɗiɗon joppitaɓe ɓe hewɓe ana e mabɓe ɓe saraka batte muɗum na tiɗɗi andude gilla joni ko ɓeɗo yimɓele gollata ma dun koɓe anni gollude ele balɗe e jonte garoje ɗe ndenno ana hani yimɓele cikkitaɓe hinnade golle terusuyagal care no yawiri yesso cuuɗi sériya ɗi kala ko golla ko martina kumpa yala ɓe gaɗa e bonanda ma dun ɓe galda fe ɓeɗo guɓe ɗe joppite saabi ko ɓuuri hewde yo yimɓele tawɓe koye mum e ɗiɗo nokkuji ɗi tawe ɓe jondorake so imadraji leydi france ɗi ele ɗiɗo golleji ɗi sono ɗeɗo pelleka taƴƴore wiide yimɓele hayfaɓe jaati goni joppitaɓe ɗum wawi jaati torude banggal hakkillo ka andon ɗeɗo pelle ɗe na mbowi hen ɗiɗo imadraji ɗi wona tan hono oɗo golle haɗataɓe hinnade koɓe mbowi ko